Wedwa wakwa mariro. I wanna take you to my home. Najua hunaga maringo. Come and I'll take you to Dago. Nakupenda kila siku ya wiki. You're just exactly what I've been dreaming about.
Juwewe ni mzuri, hauna kiburi. Baby umeni bamba mbaya, umeni bamba mbaya.
Wendo my love,
my love.
Wendo wako
marido.
Sijawaipata mwingine kama wewe. Siendi mbali na wewe, fumi yangu ni wewe tu. Baby you got the juice. Hao wengine si wajui, wanapaka makeup mingi utadhani chui. Eti hawa pani nduthi. You hold me down on a Monday, all through hadi Sunday. Sisi kwenga kuwa na wewe.
Juwewe
ni mzuri, hauna kiburi. Baby we ni bamba mbaya, umeni bamba mbaya.
Wendo
my love,
my love. Wendo wako marido,
marido, marido.
Wendo
my love,
my love. Wendo wako marido,
marido, marido.
You hold me down on a Monday, all through hadi Sunday. Sisi kweka kuwa nawe. You hold me down on a Monday, all through hadi Sunday.